peyambeni nabasebenzayo bayakala na kalesana nbathi imani dance bakhoko mashoni bakhoko imali rente bathi imali phele mizanje oba yinkinga ijule imali oba yinkinga ijule imali oh man no problems
Kulonyaka abafana bakithi insizwe ithola ngiyana lokho